Fresh out from NigerRemix.com.
Bulisa nonqumela omnye umuntu zimpawu zothando uvuyela noqhwabela omnye umuntu nolikwaluthando nandingumtshana kamlusta nobanele kunye nothando oomalume bam anawuxoka banikile inkxaso bamelwane bam bayaziqenya ngamo nomathami baninawe bam uyakhanya ngoba ndisisibane banyanisile xa bethi nothiyo ndindifuna imali umampemfu umakhulu wam ebengenayo imali njengenxa yothando lwakhe nanamhlanje ndikamlibali undifundisile ngenxa yakho uthixo ndiyamazi ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani ndisaluka wam thetha umthasko uwevuka nam umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo
yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona noma kunjani yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona noma kunjani.
Fresh out from NigerRemix.com.